For the sixth time counting, 2017, the wrap up. Eli Akis, before you wake up. Kubadde mwaka gwa myaka eno egirimiti temujikwata kenyingo muzeyi wa baso yakipanze na chache na kipanga na majezi batuba magezi ekyempupula zembu nakyali na gasa wulira kyali na chansi siwakugenda tawona antobe zino handishe kisevo apisheti sente bayola gavumenti weri banka zaabwe mu nyumba zaabwe kasitoleera kusaidi yaabwe stela nyanzi huyo ne kataha sanitary padi temuratasa stela ise muzeyi peya obutofaali paka runzira sudiru bamugobye kutiru banka ye bajije mu diru osaikutesa oteso otya ye ekyomumerika kinaggwa kitya naye nga mazima baganda baffe basetinga ekintu kyabwe buliwo nakati ekintu kyabwe sente zaabwe ne muntu zaabwe bekikamye naye kati mbuwaabwe yatandika okuyata kyawulira liryate ayogera asinga nanyini patte mu bugattegatte yasiga datte anekadaga tuwulidde ayagala kyobba mukyamu w'omukampala mukwata na semba olutalo mu palamenti pakyevuddeyo obuwakanyeko mwoba kutwala kaguddeyo banakigwanyizi ne batusensera bakulemberwa anitesinewa biriga akyuma kya yesu tukasuka dduwa luli kyalumu uganda ekyakuwangula emuzikoto nazipuhu ne batusibako obuzungu bw'emigugu kano kayasi pepa bereskasi ng'ateseera liddefeyi ya sukaali afazaali mutusira ekiwaani naye nga esindi muzi tekibaalaali ne kayihula afuuse kayihora hora enaalufenya mbunno bwate bwakikola enaalufenya amagulu bagamenya embirizi bazimenya paka lwe bakumenya poliisi etabuse n'abaana ebakutte sefo bwe yagambye batusootinge bibeti bazibulokinze atamala emirundi egalali y'omutwe jo aleilowulaka nembeero puwa mawagali mabinnyo musajja wattu munyagwo ne muzaata mununne kuvuye maria kitali kiddamu ng'okyogensanafu tozituulamu obi buganda land board emusenze musaabala biiki ye bano bakyamu obi naye taze mu byamaziga kati mukungu honarebo omukulu sevonkyabo basilamu dwela kyokka mama badwera twajja badwera tuwera bwogere gadwera byegwe mulela kasisi e awo wekusimira kufata banna bantu abeeyiya abanoonya akabogo ne bayingiza obutuukulundi n'abalala bwe bafa lutalo lwa bigambo kamya na jenifa ayelukwago kati alabika yakita oba yakowa nga justi yanoga n'agamba kamoleke kayihula tukyali awo abantu ensimbi zibadaaza emiiro n'egisanyawo emmaali mu ndeeba kisenyisa labedi omuntu wa wansalabye ne stressi my best stress erese n'abagezi bana abatuffera ne bw'obeera mugezi kabafunza kibamwabiza nga mugagga wa ayaya mwabiza mwana uganda si yaba mafiya kasirye eggwanga oyakunkuta olunikebwa ne kakutanda n'akusanga ku ttaka lyeho alekkiriye ebintu byembu yettalanga n'omuliro ku trakita ya kontrakita katikkira ettaka ye fakita eneeviiraga baganda obutakwesiga kyava mu ngala abantu nga bakyeppena ebyettaka oba gavumenti enoonyawo ebbira gwate sebonkayana buli woolaga abanoga naabwe bakizuddera ne beekyanga beekalakaseza amadivaani lyagamba bubyakukyanga kataka sukaali anaalinda laba ne mu mbeere ebyekasese bamuggalidde bujastapowe besije yenga oye kyede andrew mwendo omusajja musojja kitalo nyeso baali twafirwa basojja kyokanga b'ebyobufuzi bwe batujoga nituwaayo emisolo nga bwe bakiwuuta batomeera abantu bafa baduula kasole lumumba abattemu ababadde bajja n'ebibaluwa sekyulite kamera saba zatugambye ziriwa kaweesiiyo obusajja bwamutemula bodegadi ne duraiva tebalutonda mama piina naye haji bamutemula mbwera obusajja obwamulyawo bwajjira ku booda emivuyo mubakulira booda booda tugiraba buli muvuyo e uganda mu musanvu yakimara aye mukibi nga yadigida abawala aba studenti ne yabanyumiwa yakazi yechikambu mulanga kwa kabaka tuba tulia unga nese mwanga bamubika balala bamubika balala batugambye doni tanda tema zali sire wido elintu bibise diamond hamisi basude we buje simu card registration the deadline ebyo kwa manyi chabazinga ido wambasada basoga vechanza balala muno baby African top cranes elumbie ate tufude yo micho ye chanze masa striker nambode mumotoka okeri nye mukemu social media keturoli getemu mujibuka suri kufaji kanzemu kipa denizi onyanga vade nambemu kiptegeyo mkusi mudari kwa peza kiprotecha larika achari kusowezo golo la ye avade kusabatiko abazanya ragi bekamba wekido ya dira wakubira yuna yenga welikyo banati bola abadi fiti nyo kativa African champ bazene chikopo ojokila penza Bank of Uganda buwana na just bubira bobwe batu gamba emu chini gonyanga dake mira mulamba zino ami womu zobu sanyiche ya mugwanga papastaba muna mone batu changa muna bonya nyumiane yesu inga tunga bazikomba 77 dogu zikayanja hole rice kakande no mupunga hole ghosti bujinga yocha baibuli pasta iga endigaze bukatemba pasta iga ukoje wona buli mpeta ano va sheki bebaka olijonga tegugo sheki yunu suka moga eluzida kumaisha kadino wa malanga murwate nyonyo mamo tute sambia ngembela yembinyo minister kawuda pili de musanya usipieza masasi manji negabibwa heri ntu ya desire kache vienda tuvirari tulage kubibia heri evi kate vitunye neide baby mukwano kwa banji padibula ka beauty skinny yeri mukwano ngobuse sine chimiaso kukabaka batede na bakere kanyabu na ye wa muja wa today anjera kalule mwaka simu kabuse koko ya sari za kakabana be bulaya ni white boy wumpa kusimbi uni Pasto zingi Franka gashu mbaba mwenyeze pesa Viviani chepeta kubiriru ya golo Dijambo eske mboga Eno basire queeni Bano basire chacha Nengero muyaye sire kingi kablaza Zanyera woza divorce Dokita kamiri kosi mweri vozi Vya divorce vye vikome movie vozi Rasta pepe na ye musajia tagenda Social media zino stories anika Na yenga rasta pepe loye fitinyo So what Irene wa mamanti Ya denge chigo wapa flati olaba nivinka kateri kuchati anaba indi UPRS raji vuse awasulave medeko na yechi isa aba indi Vegas awiski di festive ne bachikuba mogane heritage bazi ya chigara mzei mugabe eshintu nechika neno uhuru wale godinga ateye kagama kaluru na kayora Trump unga bisa no musajja we Korea ne baba jimba haba nangira mu Saudia Mayweather ndondi na Gunda Magurega Yoseni Boroti echintu ya chinyuka Mayanja kajichacha umula mirembe Sevana Musei umula mirembe Mulindwa Muwonge umula mirembe Success abadde mwana wa murembe Adani zikuba pesa bakutuja kona yenga bambi umula mirembe Eno ye rap apo mwaka guweddeko Eno ye rap apo mwaka guwenze rap apo mwaka guweddeko Rap up 2017 egenze Rest in peace, Archbishop Nkoyoyo. Yeah, Kampala Knight, Champion Marvin. Yeah, the boy Oweyo, Eliakis, Swans Avenue. Happy New Year.